xisbiga talada haya ee dalka Botswana ee Botswana Democrats Party ayaa waxa uu ka guuleystay mucaaradka kadib hardan adag oo ay kala kulmeen daladaha ay ku mideysan yihiin isbahaysiga mucaaradka ah ee The Umbrella for Democrats Change iyagoo sii xajistay xukunka dalkaasi oo ay hoggaanka u soo hayeen 13 sanadood ee la soo dhaafay. Jimcaha maanta ayaa xisbiga PDP waxa uu helay 29 kamid ah 17 kursi ee golaha qaranka. Arrintaasi oo aad loogu baahnaa si ay u soo dhisaan dhinacyada dawladda soo socota. Wasiirka cadaaladda ee Botswana, Tracy Ranawene, ayaa waxa uu ku dhawaaqay guusha, wuxuuna sheegay in hoggaanka xisbiga Makagwetsi Masisi uu noqon doono madaxweynaha dalkaasi.
I, Tracy Ranawene, in my capacity as the Chief Justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections, have the honor to declare to the nation of Botswana
the world is Ranawene oo ah wasiirka cadaaladda ee dalka Botswana. Waxaan ku dhawaaqayaa oo aan u sheegayaa shacabka Botswana iyo dunidaba in Dr. Eric Makagwetsi Masisi uu yahay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Botswana.
That Dr. Mopeti Eric Chibeso Masisi is the elected president of the Republic of Botswana.
Sidney Sabanda oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga guuleysta ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada doorashada.
I'm very excited with the outcome of the elections. President Masisi is God's
chosen. Aad baan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday iyo doorashadaba. Madaxweyne Masisi waa nin naloo doortay, wuuna u qalmaa, waa nin doonaya in uu wax wanaagsan waddankan ka sameeyo oo uu xurmeeyo xuquuqda aadanaha. Waana taas sababta aan anigu ugu codeeyay. Taageerayaasha mucaaradka ayaa aad uga niyajabay natiijada. Musharaxooda 30 jirka ah Mafelo Leto ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanaa markii uu codeynayay ama uu codka dhiibtay, laakiinse uu aad uga naxay markii uu arkay natiijada, gaar ahaan markii uu soo xasuustay ololihii xoogganaa ee uu soo galay doorashadan.
About the results, I didn't expect this, but I was actually shocked that.
Natiijada waa la afriyay. Ma aan waxaan filayay xitaa hal kursi kama aanan helin Gaborone. Laakiin waxa kale oo aan ku faraxsanahay inaan ku guuleysanay deegaano aan weligeen hore u helin, gaar ahaan dhinaca waqooyi. Laakiin doorashadan waxay ahayd mid aan aad ula yaabnay.
Qaar ka mid ah musharaxiinta ee laga guuleystay sida Sam Digwa ayaa sheegay in meelaha qaarkood ay ka dhaceen cagajugleen iyo codad la xaday. Doorashadan ayaa si weyn dadku ay uga soo baxeen iyada oo dadka qaarkoodna uu waqtiga ku dhammaaday iyadoo aysan u suuroobin inay codadkooda dhiibtaan. Waa markii ugu horreysay oo mucaaradka ku guuleystaan in ay kursi ka helaan caasimadda Gaborone tan iyo markii sanadku uu ahaa 1984.